Asante sana mheshimiwa Mnyinyi. Vizuri nijulishe mheshimiwa Mnyinyi, namjua majina yake Wafula Mnyinyi. Mimi naitwa Moses Mwangu Magonga, maanisha nimebatizwa. Jamii ya ndugu wetu Profesa Ngome, kanisa takatifu ambayo imesimamia matanga ya dada wetu Helen, waombolezaji kwa ujumla wakiwemo mheshimiwa spika wa Senate, mheshimiwa gavana, wabunge wenzangu, msifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane salamu za Helen za mwisho. Asante sana. Hata mimi naheshimu utaratibu wa kanisa, hasa kanisa takatifu na Katoliki, na kwa maana misa tayari imepita na neno limepita katikati yetu, singependa kuwa na mambo mengi. Lakini kwa my brother in law wasi Profesa Ngome, Profesa ino ndino mkoko wewe ali mungo mwefwe ono mkwasini kana mkwasi kano bali maa wali kesi ibala. Lakini parala kuhafu isi yako balo ustano nisa kumanyanga kulila ta kukere kasa niye kunyala niye wera kuongosi ono wera kwe kamani ya habi li kuba anabo, that is Kevin and Sophie, mungu wa wape nguvu. Na ningependa kuambia tu watoto kitu kimoja, huwa nasoma Biblia na Biblia inaniambia, that is Exodus 20:12. Actually, that is the only commandment that has a personal benefit. Honor your father and your mother, and you shall have long life. You have no choice. That is a commandment from God. When you honor your father and your mother, you will have long life. Sasa watoto wenye muko hapa, mimi nimekuwa kwa matanga kwingine, wakati msasi amelala, ndio unaona watoto wanakimbia na net, wanakimbia kufanya vitu vingine. Umusa asumsi manarumu lamu, wamu elisha na anabiyo chika vicha amanga kumundumula. So, umu amuruma, wera huwe kamani, saba mulamu wa ere nina achake ende burai, akecha kamaro rahu ichide kamala hii, yuru nyole umukhaye niye wakhelu wacha waka na kusiyabe chukuru niko mbona na akure khela. Umanye, na walikuwa uwasio wa andu wa manyakuru malu mawubi, lakini singenge sinyasya kina hata wale kakukona mwiru ngeti tu. Ese kuka ne kukubambo na malama kofisya na bombiwa bilibonge ne mwiru wache lino keno maria kuka ne kukuse lilie bange lita lakini bata sako lia uwele no no andwe siro simuli ano ngora mwenye amba bole kulio kukukambo na mweta mbole kukukambo lari kama lesiko mse chaka likimi sara king kibiriki ongen no kenyo mse chavza afutari liti gita kari kibiriki ongen akikisi wati ile kumukongo nendenda basi no saba wele no mse chavza nao ni achat ili kwalia habile na hubela ibada ya wele ni mambo ya siyasa. Na mumesikia padri akituambia kwamba ni vizuri kuwa viongozi. A good leader is a leader who has influence on their people behind him. And it depends on the quality of service that you are giving your people. Kufunga bandu wa mlembe kulikuika. Ni bali bebasi kwa tambasi ilibwa. Ya kabo musikuwa rengi la mwitu risha malakuru. BBI ndiyo hiyo imetoka. Raisi amesema ya kwamba mupate iso nakala mchisome. BBI is about your life. Na governor na timu yenye iko hapa na speaker, nina imani ya kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kataa pesa kukucha mashinani. Bibindu bibindu vino kama ni ya kupitishia kwa bunge, hakuna haja ku waste a lot of billions running up and down. Walete kwa bunge sisi tupitishe na tumalizane na hii sarakasi mara moja ili taifa iende mbele. Hatuna shida. Mauli lengarema bolera. Lakini siyasa inyoke tamba maana manye abu kusol manga bali wala wana msakuru lubotosi ate ngo msakuru unyimineka yune ma ino mkutukuluni wala wana lubotosi wanja kupaka kuruwa mwana ababu kwa bebi kere buka chile mutu wana uchunga kula isi baraka sikesirina mami asante kukasi ni wananya akana angaye siya mese kusavira lakini kenda kula yu kakulore wakulosi yekunyoloru ndita wera kwe chika vito.
Asante.